meeting the Most Reverend Dr. Paul Kwabnabuafu. Titneni Emma Ghana Christian Council. Ene Methodist Asori Sofupon Mupon. Ebusi anfo ewo Yesu Kristo mu. Yadea a ye friend no coronavirus yi, eyadea eye nokre. Eyadea abase eba abese wiase. Enu nti ena mede mano eto nhyehye a apomudin asoye e de abatudwa, ibetumi de aboye ho adwa. Se obepu abontene a, hwe se enhyehye a ye de aba abeto ho no ubedi so. Ye be wohro ye nsa, ye de sanitizer ebe fefa ye nsa ho, ye de mask ebe hye ya no ene ye hwene. Na afeisu ye nko bo chenku, ba bi biara nipa abo chenku no, ye betwe ye ho afrim. Na afeisu ye betiti ye ho entem. Saa kwan yi so ene enim se ye fa so a ye betumi aboye ho ban afri saa yade huhuhu yi ho a ye frɛ no corona virus yi sabre me hye wo nkura ne se sɛ otumi di saa hyehyɛ yi so a me ne wo nyinara ye benya ye ho tɔtɔtɔ magana agyina sɛ ɔman a yade no afri mu enkwa ho asɛm ne ye bɔda wuro ɛwɔ ha yi me ye nyinaa ye mfa saa enkwa kwan yi so na bɛboa yɛn na asi yɛ yie ɛwurade nhyira ɛnɛ ɛne da amen
And Kratuei, Ghana Health Service, USAID, and a Wabuafo, and a Debreu.